Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ikaze mwese mu kiganiro cyanyu kuri radio yanyu. Dufatanye rero kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchuti z'Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese muri studio ya 7 ya radio yanyu i Washington DC. Mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko bisanzwe biwa gatatu muri aya masaha, uyu munsi turaganira kuri gahunda nshya zo kurandura indwara z'inzoka na bilariyoze mu Rwanda, aho umuturage hazaba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Bizakorwa gute rero? Nimuge kure ya radio yanyu, umutumirwa wacu ari nawe wanyu agiye kubasobanurira. Turaza no kubaha umwanya mutange ibitekerezo. Muduhe rero telefone zanyu kuri WhatsApp ni nomero no kubanza akamenyetso ko guteranya 1202 441 931. Abamaze kuziduha kandi turabashimiye, abandi namwe turabategereje. Reka rero twakire umutumirwa wacu Jean Bosco Mbonigaba, umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi bita mu Cyongereza neglected tropical diseases and other parasitic diseases. Ubwo rero ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. None rero Jean Bosco, ngushimire cyane uyu mwanya wongeye guha abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri izi ndwara zititaweho n'izindiririzi. Ngo haye ikaze cyane kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eugenie, murakoze namwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ni byiza cyane ko muduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo turebere hamwe ingamba nshya zo kurandura izi ndwara ariko indwara ziterwa n'umwanda. Turabashimiye cyane.
Ye, muri izo ndwara rero zititaweho n'izindiririzi mwiteguye guhagurukira cyangwa se guhangana nazo, harimo inzoka na bilariyo, mumbabarire cyane kuvuga rino jambo ntibyoroshye. Yego, uraza kutubwira iyo gahunda iyo ari yo n'uko bizakorwa, ariko mbere na mbere nimanze mudusobanurire izo ndwara izo ari zo n'uburyo zandura. Mwari muvuze umwanda, ariko mutubwire muri makeya.
Ndakoze cyane Jeanne. Izi nzoka z'umwanda na bilariyoze ni indwara cyangwa se indwara z'indiririzi zikunze kuba ziganje mu Rwanda. Ine bilariyoze rero ni akenshi ikunze kwandurirwa mu bishanga cyangwa ahantu hakorwa ubuhinzi bw'umuceri cyangwa se ahantu hari amazi adatemba, bitewe n'uko zoranijwe n'abantu wenda cyangwa bagize isuku ihagije bakipima nko ku gasoko cyangwa se n'ayo mazi adatemba. Ibyo rero bigatuma umuntu yanyuzemo wese yakwandura. Naho izi nzoka zo mu nda harizo abantu benshi tuzi, ndetse n'umwana ukiri muto akunze kuba azizi ko kenshi mbere nabi umuntu akumva ko ari inzoka buri gihe. Izi rero nazo ijambo rimire mu miko nkeya, ariko n'indwara zivurwa zigakira kandi bigasaba ko umuntu akomeza kwirinda kugira ngo atakomeza kuzandura. Indwara rero zishoboka kuvurwa no kwirindwa.
Ye, ni indwara ziganje mu tuhe duce tw'igihugu?
Murakoze cyane. Nk'iya bilariyoze ikunze kwiganza mu duce duhingwamo cyane cyane umuceri, mu bishanga zirimo amatemba cyangwa se ibiyaga bimwe na bimwe, aho usanga isuku idahagije. ikera bakomigisha anga bakaza bashaka kuyandika kimwe n'abantu bahagenda cyangwa se babahoga ibyo bice ni mutwe tumwe na tumwe twigihugu turimo ubwo buhinzi n'icyo cyangwa se ibyo bishanga naho izakunda zindi zo zibyanze mu bice by'amajyaruguru n'iby'iburengerazuba bw'igihugu akaba dushaka kuzashyira imbaraga ariko twazihashya
ku wagize ibyago akazirwara zimutera ingaruka ki mutubwiye muri make
murakoze cyane ingaruka ni nyinshi wenda ntereye cyane cyane nko ku bana batoya izino nzoka zigira uruhare mu gutuma abantu abana bavungira cyangwa bagira imikorere mibi ikindi nk'izi nzoka zo muntu zitera ni uko kuko ibyo umuntu yakwiye kuba acungwa nabyo za nzoka zirabikoresha ugasanga noneho bwa bwenge bw'umwana ntibubashije gukura mu kigero gikwiriye ugasanga niba agiye ku ishuri cyangwa se akiga ntabwo agize bwa bwenge buhagije cyangwa se ya kapasiti ihagije y'ubwenge kubera izi nzoka zagiye zimunyunyuza n'iz'ingenzi byaba ari gutuma umubiri we no gutuma ubwonko cyangwa se ubwenge bw'umuntu bubasha gukura neza usibye icyo ngicyo bishobora no kwangiza ibice by'umubiri nka mbere bishobora kwangiza umwijima ndetse byageze mu ndwara zifata kanseri cyane kanseri y'umwijima ku buryo mu by'ukuri ziteza ibibazo bitandukanye nk'ibigira mu bwonko n'ibibazo bishobora kugira mu bwonko ndetse nk'inzoka zo mu ntoki ndetse n'izindi mu kinyarwanda bakunze kwita rinwa niko bayita bishobora gutuma n'umuntu agira ikibazo mu nda zikaba nyinshi akaba yabagwa cyangwa se zimwe zimwe zishobora no kwica abantu izi nzoka zishobora no kwica abantu ku buryo bisaba ko zirindwa kugira ngo bibe guteza ibyago byose bigera bishobora kugera ku muntu w'uburwayi
noneho mu byerekeranye no kuzirinda hari ukuntu mwari muvuze mu bizitera ko harimo n'ikibazo cy'isuku noneho umuntu yakwirinda ate
murakoze cyane hari ibyo umuntu yakwirinda uwe ku giti cye n'ibindi bikorwa mu bya rusange kandi wenda kwirinda ku giti cye aha ngaha hari n'ikintu cyo gukaraba intoki tukiva ku musarani kubera ko ziriya ndwara nuko twavugaga zo mu nda na bariziyozi byamara bitewe n'umwanda bisaba byiza gukaraba mu ntoki ku musarane ibi ngibi rero ushinzwe kukaraba uvuye ku musarane bisaba gukaraba uciye no mu rugo ahandi hanze kugira ngo utagira ibyago byo kuba wakora ku byo kurya cyangwa ibindi bintu bituma wiyanduza harimo gukaraba mu ntoki umara gutunganya umwana nko mu rugo gukaraba mbere yo gutunganya ibyo kurya hari gukaraba ndetse na mbere yo gutegura amafunguro aba ari ikintu kiza kugira ngo tudakwirakwiza izisoka ikindi bisaba kwirinda kuzituma ku gasozi twabivugaga ibi ni uko abiraziyoze bandurira mu bishanga biterwa n'uko babona ikindi ku gasozi cyangwa ikindi muri cya gishanga ya magiye ya nzoka agakurira muri cya gishanga no mu biyanyuramo ya nzoka yinjira mu ruhu bivuze ngo rero dushishikariza ahantu hose hari ibishanga ko abantu bakwiye kugira imisarane bakoresha mu rugo ndetse n'abana batoya tukashishikariza icyo kintu ikindi aho ndi kumusigira ibyangombwa mu burebure ndetse mu nyubako kugira ngo hatagira ikibazo cy'uko y'amasazi agera ku mwanda akakwiza uburwayi haza mu rugo ikindi hari n'ahantu hakoreshwa amazi yo kunywa bakoresha nk'ayi nk'ay'ikiyaga n'urugero bitewe n'uko ifuwara mu bitaro byabageraho bishobora kuba biriho hamwe na hamwe igihe hakiriho gahunda z'igihugu zo kujya mu bitaro z'amazi meza dushishikariza ingo zikoresha nk'ayo mazi kuba kuyakora mu buryo atabatera uburwayi aha bivuze kuyateka cyangwa se gushyiramo siro cyangwa se ipa supa nayo itunganya amazi kandi ntabwo ziba zihenze ziboneka no ku masoko ikindi ni ukwambara inkweto inkweto zirakwiriye cyane kuko nk'abantu bakora mu bishanga cyangwa bagendamo bakwiye kwirinda ko yadozeho zibinjira kandi no kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare bakanafata n'imiti ibikorwa mu rwego rwa rusange tubwire mu gishanga hano hakeneye tuwarete hasi y'igishanga ahantu tubonye ari nka hegitari ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye abantu bahinga umuceri nta musaruro uhari yaranze cyangwa se imvura habonye ni kwa gukwirakwiza ya nzoka no gutuma ibintu mu bishanga hose bakajya bayandura cyangwa se rwa rusange koperative ziri hari ahantu bazikubaka umusarane ahantu runaka kugira ngo bose bawukeneye babashe kubona ku gihe gikwiriye usibye n'icyo andi gahunda ya rusange ikorwa gutanga ibintu byinshi ni ukuvuga ngo mu gihe gahunda yabayeho bisaba ko abaturage tuzafata ibinini ngo ya nzoka tubashe
Bosco telefone irimo iracika ibyo muvuze bwa nyuma ntago tubyumvise neza telefone irimo iracika ariko ubwo ntacyo turaza gukomeza mu kanya muraza kongera kubigarukaho mu bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bo bibabaza nagira ngo ngushimire kuri ibyo bisobanuro uduhaye hanyuma ubwo turongera tuguhamagare reka tuze gukomeza mu kanya
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga cyo kwa gatatu cyerekeye ubuzima uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'uburyo bwo kurandura indwara z'inzoka na bilharziose mu Rwanda mutumirwa wacu ni Bosco Mbonigaba Jean Bosco Mbonigaba akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mu kanya rero telefoni yaricitse reka twongere tumuhe ikaze ariko nifuzaga ko muri aka kanya nubwo ikibazo cya nyuma kitumvikanye neza turaza kugikomeza tugisubiza ariko twakire Patrick wiriwe
yiriwe neza
ye urahagana hehe
bonde kigari mu Rwanda
ikiganiro wagikurikiye se
nagikurikiye
nuko hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
ikibazo nagira nabaza ikibazo nagira ngira ngo mbaze
yego baza
ese nka kwa kundenda mu nda hari kurya umuntu abari inzoka gusa ziba ziri kumurya cyangwa se hari ibindi wenda biba biri mu nda biba biri kumurya hari nk'igihe wenda wumva ngo namara wenda bari kwigorora cyangwa se ngo ni ibindi twagira wenda badusobanurire nimba kuko ari inzoka cyangwa se ibindi biba biri mu nda
umuntu yumva namara yigorora
bono kwango hari igihe ba wicaye wenda ukumva mu nda ibintu birahumye akandi kanya wenda ukumva uri kuribwa se ni inzoka ziba ziri kurya umuntu cyangwa se n'ibindi ese ni ibiki biba biri guhuma buriya
yego
ikindi ngira ngo mbaze
yego
ese koko umwana avukana inzoka ngira ngo nacyo bagira bakidusobanurira
ukurikije ibyo yavuze uko zandura urumva bishoboka ko yazivukana
mo kuri njye numva wenda bitagira bitashoboka cyangwa se
n'abandi
umubyeyi mutwite aba yagize aba yafashe
reka duhe umwanya Jean Bosco hari ikindi kibazo urufite nibyo bibiri
ikindi kibazo nanone bo ese umuntu yabigenza gute kugira ngo amenye ibyo bidashobora kugira ku mwandu zake cyane ko hari igihe wenda umuntu yitwara reka akagira ibyo bisukuye ariko nubundi gabo za ndwara z'inzoka zitajya zikanga zikamufata. Ikindi nagiraga mbaze wenda indwara ya tifoide harahari inzoka.
Tifoide?
Kubera ko umuntu urwaye tifoide nanone abaribwa mu ntuze mu nda kandi bifitanye isano n'imyanda. Ese tifoide ni inzoka ni iterwa n'inzoka n'ubundi?
Deka tumuho
mwana.
Urakoze cyane Patrick, reka mpo mwanya Bosco agusubize. Bosco, mwumvise ibazo bya Patrick?
Ndabyumvise Patrick, arakoze. Abajura ko byiza kandi ntabwo nimwe ushobora kuba ubyibaza kuko nanjye nimwe nashobora kuba byibaza. Hano ikiganiro gifite gukora nanjye kuko barahimbaza ngo hari igihe nimwe ikintu gihe nimwihonda ndetse imwe wicaye n'umuntu ukumva kirahomye ntashobora kwibaza cyangwa k'inzoka. Mu by'ukuri ntabwo inzoka yahomye ngo umuntu abyumve inzoka iri mu nda. Izi nzoka ni nto cyane zibarirwa mu santimetero make cyane ku buryo ntabwo yahomye rwose ngo umuntu abyumve ihumye mu nda y'umuntu undi wicaye kandi abyumve. Ahubwo ni impamvu itanu ishobora gutuma wenda mu nda yumva hameze gutyo cyane cyane bigana kumara. Ariko nyine kuriya mu nda ntabwo uvuga ngo mu nda ni ikibazo cy'inzoka gusa. Kuko aho yavuze ngo umwana ashobora kuvuka n'inzoka, oya ntabwo inzoka turi kuvuga rwose umwana zivukana. Hari indwara nibyo koko umwana ashobora kuvukana bikwiye kuri mama we, ariko inzoka turi kuvuga ntabwo zivukana rwose biturutse ku babyeyi. Aha nkamara impungenge rero mubwira ko ibiba mu nda ntabwo ari inzoka turi kuvugaho, ni ibindi bintu ashobora kuba afite ibyamara cyangwa se ibindi byo mu nda, ku buryo bisaba gusa ko niba akomeza kuri ibyo igihe kirekire ashobora kujya kwa muganga akabasha kumufasha. Dore ko n'igifu ngacyo kiba mu nda ashobora kumva uburiga kugira ngo inzoka nyamara ari igifu, yavuze ko kwivuza ku muganga kugira ngo abashe kumusuzuma neza arebe ikiri kubitera, ndetse n'icyo kizamini nicyo gifata ariko nta nzoka zirimo koko. Ikindi yabajije ni uko yakwitwararika kugira ngo ntarware inzoka. Yavugaga cyane cyane ku mafunguro asukuye. Nibyo koko amafunguro asukuye ndetse n'amazi asukuye no kudakarabye ni bimwe mu bintu bidufasha kwirinda inzoka. Ariko nyine bisaba gukomereza nawe kuko iyo ucitse gato ushobora kongera ukazirwara, cyane cyane iyo wenda habaho gucika ibintu byo mu muryango bikomeza ingamba z'isuku mu rugo cyangwa se aho tuye nko mu resitora cyangwa utabishobora kuza kutugaruka n'ubwo ugasanga turazirwaye. Izi ngamba zitakomeza ingamba z'isuku no kwivuza cyangwa kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo turebe ko mu by'ukuri ntawe twaba twarambiye mu gihe runaka. Ikindi yabaje ni kuri tifoyide. Patrick yabajije neza avuga ati se na tifoyide iterwa n'umwanda nayo yaba ari inzoka? Mu by'ukuri tifoyide nibyo koko yanga bitewe n'umwanda, ariko ntabwo ibifite aho ihuriye n'inzoka izi turi kuvugaho kuko yo iterwa n'udukoko duto cyane twitwa mikorobe cyangwa se bakteri. Utwo dukoko rero iyo umuntu atafite isuku ikwiriye cyane cyane kurya amazi yanduzwe n'ibiziva n'umwanda w'umusarane cyangwa se ibyo kurya nyirayo byafumbijwe n'umwanda w'umusarane ukaba utari navuga wenda nk'amashu n'imboga zishobora guhingwa ahantu ugafumbiza nk'umwanda w'umusarane ukaba utarabasha gukorwa cyangwa gusukurwa neza ngo uvanwe n'icyatuma abantu bandura. Izo mboga zishobora gukoreshwa zanduye nazo zishobora gutera inotifoyide cyangwa se amazi adasukuye yanyuze muri uwo mwanda w'umusarane. Nta gifite aho ihuriye rero n'inzoka izindi turimo kuvugaho, nayo gusa n'indwara yanduye bitewe n'umwanda. Kugira ngo yasuku ukirinda za nzoka n'itifoyide wayirinda.
Murakoze cyane. Yaravuze rwose ati ukarya ibiryo bisukuye ariko ukanga ukarwara za nzoka. Ndumva mumusobanuriye neza, cyane cyane nk'icyo mwongiye mu cya maresitora n'ibikoresho umuntu aba yakoresheje, amazi yogesheje, amasahani cyangwa ibirahuri cyangwa ibikombe, ibintu nk'ibyo bishobora kumwanduza. Rwose twakire na Jean Long, uranyumva Jean Long? Turi kumwe.
Ego ndahari.
Wiriwe neza?
Ngiriwe.
Udukurikiye uri hehe?
Nderaho bita ku mukwe niho ndi.
Mwiriwe Mutesa?
Twiriwe neza, nta kibazo. Akazuba kameze neza, karimo kugenda karenga gake gake.
Ibibazo by'inzoka sare bijya bibaho ngaho iwanyu zo mu nda?
Cyane cyane hari bikunda kugaragara ku bantu bakuru ntabana bakunda kuzigaragaraho cyane. Ariko wenda nkanje nk'ibibazo nakibariza umutumirwa.
Yego.
Ko tubona ko nk'ubu nk'ejo bundi ku cyumweru hari ikiganiro numvise aho ngaho ku Ijwi rya Amerika bitadusangira ijambo. Cyavugaga ku bibazo by'amazi abone ari makeya cyane mu Rwanda, abantu benshi bavoma ibishanga. Ese mu gihe abantu bakivoma amazi y'ibishanga ari benshi mu gihugu, barumva ko wenda izo kazi tuzakomeza abantu kuzirwara. Ikindi kibazo cya kabiri namubaza, ese inzoka kuribwa mu nda no kurwara inzoka byaba bihuriye hehe? Ese uko umuntu ariwe mu nda kose niko abarwaye inzoka, cyangwa se hari ikindi kintu kiba kibitera?
Icyo yari amaze kugisubiza. Ye, ntacyo barakubwira muri make.
Ikindi kibazo cya gatatu namubaza, ese inzoka zo mu nda zaba zirimo amoko angahe? Haba hari inzoka zikira n'izidakira? Ko tujya tubona hari igihe bavuga ngo umuntu yarwaye nide, bakavuga ngo yababayeho karande ngo yanze gukira. Ikindi kibazo cya kane namubaza, ese ko hari igihe bajya bavuga ko yakumva nk'umuntu mukuru aravuze ati uriya muntu afite inzoka mbise, cyangwa ukabona nk'umuntu arenga ikintu akabararutse bakavuga bati uriya muntu inzoka ye ntago ikunda kiriya kintu kiyo kire kimugwa nabi? Ese iyi nzoka hari igihe kigera umuntu inzoka zikabaho karande yajya arya ibintu bimwe na bimwe zikabyanga akabiruka cyangwa bikamugwa nabi? Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze.
Urakoze cyane Jean Rong kuri ibyo bibazo byiza. Bosco, nimunsubirize uyu muvandimwe Jean Rong.
Nukuri Jean Rong arakoze cyane, abajije ikibazo cyiza cyane, nanjye nagikunze cyane cyane ahantu avuze ati none izi nzoka zizacika hakiri ikibazo cy'amazi abantu bakiva mu bishanga. Nibyo koko, ntabwo amazi meza arakwira mu ngo zose cyangwa se ahantu hose mu midugudu, nubwo hari imbaraga zirimo gukorwa kugira ngo bigerweho. Aha ngaha ariko dushishikariza ko niba ari bwo buryo bwonyine buhari, ariyo amazi y'igishanga ahari, kuko abantu ntabwo bareka kuvoma nta bundi buryo bafite, ubwo nta kundi barayavoma. Ariko se amazi tuyavoma yo mu gishanga tuyakoresha gutyo gusa tutabashije kubasha kuyakora neza kugira ngo yo kutwanduza, andavuga kurusha n'indi kwiriye cyangwa kuyateka. Kuko ikibazo kivuze kubaho, tuba turimo gushaka gukemura ikibazo cy'inyota cyangwa cyo guteka cyangwa cyo gukoresha mu bindi biryo mu rugo, ariko tuba turimo kwiyanduza. Niba nifuza kunywa amazi kugira ngo ari inyota, ariko amazi akansigamo uburwayi bizatuma ibibazo bihoraho ndetse bikaba byahitana ubuzima bwanjye, ibyo nandikanira ubuzima mu kanya gato ariko nzatakaza igihe kirekire kiri imbere yanjye. Adushikaza buri muntu wese rero ufite ikibazo cy'amazi ko niba abashije kubona igishanga ayabashe kuyakora mu buryo atamutera uburwayi, abashe kuyateka avemo bya bibazo by'uburwayi zaba zari inzoka zo mu nda n'ibindi byose byavaho mugakorera. Noneho namara kuyateka abashe kuyakoresha, haba mu kwezi amasahani yo mu rugo, haba mu guteka, haba mu kunywa, ariko yabategenzere akita amazi yo kuyakoresha. Iki ni cyo navuga kuri iki kibazo cy'amazi, kandi twizera ko izi nzoka zizacika, koko umuco nyamara kumva akamaro ko guteta amazi cyangwa se gufata amazi yabasha kubona atari neza akabasha kuyateta ku buryo avamo uburwayi bwabasha kumwanduza mu gihe akoresha adatetse. Icyo twizera ko kizagerwaho, kuko n'umwuga ndabona dufite dushaka kugira ngo mu midugudu, mu isibo, ibyo bintu bigere byumvikane, umuyobozi w'isibo cyangwa umudugudu abyumvikane n'abaturage be, bamenye ko niba ari amazi umudugudu ari kuvoma y'igishanga, bamenye ko ugomba kuyatereka cyangwa se kuyategura kugira ngo yo kubanduza. Ibi rero mu midugudu ntacyo ari ingufu, niyo mu Rwanda umuturage njyewe uri mu muryango ntacyo ari ingufu, ntakabuza zizacika. Ikinyarwanda ko zizacika, ubu bukangurambaga kwigisha kuko bigamije kugira ngo duhindure imyumvire n'imigirire kizashya n'ingufu kugira ku muntu uzere w'isibo n'umudugudu ku buryo icyo kintu kizakemuka. Ikindi kintu yabajije ngo uko umuntu ariwe mu nda kose arwaye inzoka? Oya, oya rwose ntabwo ariko bimeze. Hari byinshi bishobora gutuma umuntu aribwa mu nda. Nyamara ubwo ashobora kuba arwaye, atari nyamara arwaye nk'indwara zisanzwe z'umubiri, ashobora kugira ikibazo amara ubwayo, hari no kunywa imishwi maremare ugasanga ahuza ibibazo bitandukanye byo mu mara, cyangwa se bidashobora kuba n'igifu kikamurya, n'izindi nyama zo mu nda zirimo zikaba zamubabaza. Kuri ibyo mu nda ntabwo buri gihe bivuze ngo inzoka. Oya, niyo mpamvu kugira ngo hanyuma neza ari kwisuzumisha rwose jarangira ngo iki twacyumvikanaho. Ikindi yabajije ibinamuka ngahe ko hari zimwe abantu bavuga ngo bishobora kudakira cyangwa se ntihajya akantu gatakaruka kuko bavuga ngo amafi inzoka, inzoka y'imyenda bakanduka myaka. Nibyo koko inzoka zirimo amoko atandukanye atandukanye, hari zimwe twita za Ascaris, hari zimwe noneho nk'iyo twita za amibe zimwe nto cyane ziba mu nda, ariko ni ubwoko bwinshi butandukanye burimo. Ariko mu by'ukuri kubijyanye no kuvuga ngo hari izidakira, oya zose zirakira, zose twavugaga ibifashe imiti myiza zirakira, aho bikeneye kibaho ko wongereka ushobora kuba wazandura bidakomeje ingamba zo kwirinda ndabishyira mu bikorwa zose kandi buri gihe. Ariko iyo byo kwiza n'umuntu ndagize yuzuje ubundi gakira rwose. Ikindi abashisha abashije ko noneho iyo nari ako kantu kakagaruka bizango hari inzoka mu by'ukuri iyo yaba yakandi ku muntu utemera ko ibirakane biza mu nda, iyo ushobora kureba n'ibibazo byinshi bitandukanye, ntabwo ari inzoka zikajya zitera gusa izi nzoka zitera amasekeni ku gisekeni nk'izamibe n'izina zitera ku gisekeni ku buryo ashobora ku gisekeni nyinshi ku buryo ari nk'ikintu akomeza kibashe gushyika mu nda agahitaruka kuri gisekeni. Ariko hari ibibazo byinshi bishobora gutuma umuntu aba yashaka kugira gisekeni ntabwo ari inzoka zisa na none, ku buryo icyo kintu gisaba ko ajya kwa muganga kumva mu rebere niba atafite ubundi burwayi butuma bene ikintu runaka kitamugera mu nsi atabasha kukirya ngo kimanuke kigahita kigaruka bitewe n'ibibazo bitandukanye yaba afite akarira ku gifu cyangwa se n'izindi ndwara zaba zizabitera. Bizi hari imyara ntangiriro yo mu bisubizo
bibatanze. Murabisubije rwose. Oya, murabisubije. Jarongo ndizera ko asobanukiwe kandi bimuremye n'agatima kumva ko zikira. Ubwo icyangombwa ni ukubasha no gukurikiza inama umuntu abwirwa nyine kugira ngo niyo izikize zitongera kugaruka. Twakire na Jean de Dieu. Wiriwe Jean de Dieu? Jean de Dieu, urangariye mu bikize kandi waduhamagaye. Jean de Dieu, ndumva atarimo kutwitaba muri aka kanya. Reka tube twashyikiriye Joseph. Joseph,
amahoro amahoro. Eugeni,
komera cyane, uri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Nuko iki kibazo wowe urakivugaho iki? Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa wacu?
Mfite utubazo tugeze nko kuri tubiri nshaka kubaza uwo mutumire, ariko muhanze mu munda mukire.
Narakumva, arakumva rwose.
Akabazo ka mbere, ese ko abantu b'abaturage bajya bagira ikibazo cyo kurwara inzoka bagakoresha ngo imiti ya Kinyarwanda cyane cyane nk'uriya muti bita ngo ni umukubayoka, ese koko uriya muti uvura inzoka cyangwa ni kwa kundi abaturage mbese baba bafite iyo myumvire yo kuvuga bati reka dufatire hafi turebe ko wenda hari icyo byatumaje? Akabazo ka kabiri, se inzoka ishobora gutera umuntu ikirungurira? Sawa, murakoze utubazo twanjye twaruta.
Urakoze cyane Joseph. Bosco, musubize utwo tubazo tubiri tubone gukomeza.
Murakoze gato. Hari umunyarizo zaba zifite ibibazo haba nta mwumvise. Umuti yavuze uvura inzoka
umukubayoka.
Murakoze cyane. Nibyo koko akoze Jean de Dieu kubaza ibibazo byiza. Icyo namusobanurira aha ngaha, nibyo koko n'iyi miti ya kizungu dufata, imiti ya kizungu dufata ikorwa ishobora kuba muri ibyatsi n'ibimera bya biriya zikoreshwa itandukanye n'ibimera nabyo biri mu bishobora gutuma imiti iboneka yo kuvura, ndetse n'iyo ishobora kuvamo yavura inzoka. Ariko kuri ubu ngubu nta bushakashatsi bwari bwakorwa mu Rwanda ngo bugaragaze ko imiti ya Kinyarwanda ikorwa hari nk'ikunze gutangazwa ku masoko n'ahandi umuntu aba ari kunyura avuga ko ivura amibe rwose n'igikonoshwa ko icica umuntu acyana amibe iteka. Ariko ntabwo hafi ubushakashatsi muto iyo miti koko ivura izo nzoka koko mu buryo bwizewe ikigero runaka kizwi, kuburyo wenda minisiteri y'ubuzima ishobora kuzabiha umurongo kugira ngo harebwe niba iyo miti icuruzwa yabasha gukoreza inyungu niba kugira ngo harebwe mu by'ukuri cya ibirango byakwiye guhabwa kugira ngo niba ntizizeye kumva koko ivura kuko kugeza ubu nta bushakashatsi nzi bwari bwabikorwaho. Ubwo rero ntabwo twamushishikariza ko tuje Kinyarwanda kuko tutazi neza koko izivura kuko nta bushakashatsi bwabikorwaho. Icyo twamushishikariza ni ukugira ngo niba arwaye umuntu arwaye inzoka cyangwa ajye kwa muganga bamupimira reka irwaye imyaka cyangwa n'abazirwaye hari imiti ivura neza yakoreye ubushakashatsi yizewe idatera ingaruka ashobora guhabwa kugira ngo ibashe kumukiza inzoka. Nicyo nasubiza kuri ikibazo babajije ku bijyanye n'iyo miti ya Kinyarwanda. Ikindi namusubiza ku bijyanye n'inzoka zishobora kuba ziteye mu kirongorera ni byo koko inzoka zifite ibintu byinshi bishobora gutera ku mubiri w'umuntu ndetse n'izose seme ariko mu by'ukuri ikirongorera akenshi bikunze guturuka ku gifu n'ibindi bindi izi ndwara zitandukanye ariko cyane cyane ku gifu nicyo gikunze gutera ikirongorera. Bityo rero biba byiza kujya kwa muganga akenshi kandi gushishikariza abantu kugira ngo bisuzumishe mu buryo bwiza atari kwihita bajya muri farumasi afite umuti w'inzoka kandi ni ikirongorera ari kugiterwa n'igifu. Niyo mpamvu uburyo bwiza bwo kwivuza cyane cyane kuko zino nzoka ntabwo zigira ikimenyetso kivuga ngo iki ni iki nzoka byaba bikunda ngo ntabwo wenda cyaturuka ku yindi ndwara yari yose. Biba byiza rero kuko nta kintu gihari kihari kivuga ngo imwe nzoka nyakuri yaba yamfashe bajya kwivuza rero kugira ngo barebe iki nzoka cyangwa umuntu afite ni iki nzoka ni iki gifu ni iki n'ibindi bibazo afite mu mubiri kugira ngo bamufashe kugira ngo abungabunge ubuzima bwe.
Yee twakire na Jamal turi kumwe.
Ego
wiriwe neza urahagana hehe?
Wiriwe ndahagana mu Rumonge. Rumonge nyene ka Rumonge.
Yego akabazo kawe cyangwa igitekerezo?
Akabazo kanje kujanye n'inzoka zo mu nda nashaka bwaze nk'ikintu ahanini shobora kiko kirategurwa cyangwa kiba cyateguwe cyo tuma izo nzoka ngo yabye nimba byoshuka zika izipfa zikaradukwa zigapfa cyangwa zigaye nikagira ibyo kuzipfupfa haza hanini icyo nicyo cya mbere nagomba mbaze. Ahandi nago bashime umutumire kusigura agatanga mu ngagara zikurikiza zozoge ndaneza iyo ndwara y'inzoka zo mu nda zikagabanuka ku rugero rushimishije.
Ye urakoze cyane Jamal. Bosco Jamal ati ingamba zafashwe nkatubwira muri make nk'ingamba nshya Leta y'u Rwanda iteganya mu kurandura izi ndwara.
Murakoze cyane. Murakoze ku kibazo cyiza sinyuma mu kunyumva neza.
Turakumva.
Murakoze cyane. Ingamba nshya rero Leta yafashe muri gahunda igamije kuhaza izi ndwara no kuzirandura mu Rwanda cyane cyane bukaza ingamba ijyanye no kugira ngo umuturage ari buba ishingiro ryo kugira ngo izi nzoka ziranurwe kuko izi nzoka ziba ku muturage ntabwo ziba mu kirere. Niyo mpamvu umuturage ari we pfundo ryo kurandura zino ndwara z'inzoka mu Rwanda. Aha ngaha twifuza ko umuturage azabigeraho binyuriye mu buhe buryo twifuza ko isibo ibikorwa dushobora kwimanura bikajya ku rwego rw'akarere kuko akarere niko gafite ishusho buri karere gatandukanye n'akandi mu bijyanye n'ikigero cy'izi ndwara. Tuvuge wenda nka Rubavu nta zifite inzoka zingana n'akarere ka Kicukiro. Niyo mpamvu Rubavu izacya n'ingufu nyinshi zirengeje izo Kicukiro yakiramo kuko ariho bafite ibibazo bikomeye cyane kuruta ibindi. Niyo mpamvu rero akarere kuko dushobora kumanura zino ngamba ku karere nk'uko ingamba za Minisiteri y'Ubuzima nazo zimeze kuko nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi w'Igihugu yabivuze ubushize yavuze ko hagomba kubaho n'ikintu mu mihigo kijyanye n'isuku muri buri karere ndetse bikajyana no ku mudugudu. Aha ngaha twifuza ko mu by'ukuri mu isibo mu mudugudu babasha kureba ni ikihe kibazo kirimo kudutera inzoka muri aka gace kacu. Ni amazi mabi? Ese ni imisarane idahari idahagije? Ese ni umuco wo kudakaraba abantu batari batora? Ese ni uko dufumbiza ifumbire yo mu misarani itaratunganywa? Ibyo byose nibimara kuboneka nk'ikibazo kirangagisha umujyi cyangwa isibo nibura zica niwe dufata imyanzuro hamwe noneho bakabishyira mu bikorwa icyarimwe kugira ngo babashe kugera ku cyo bageraho icyarimwe. Yanganyo hazaba icundo by'umuterekeye ngo bashe guhashya bashegase n'inzira z'inzoka. Nubwo hari na gahunda ihari yaho hazajya habaho ikintu cyo kwigisha. Kwigisha kugira ngo abantu b'imyumvire. Kwigisha ntabwo uzafite ahantu mu rurimi rw'imisoro gusa, ahubwo uzafite no mu bigo by'amashuri. Ibyo bamutumye kuzamura muri segonderi. Aho abarimu batanga ubumenyi bugamije bwa siyansi, aho batanga n'ubundi bumenyi bugamije kuzamura imibereho y'umwana uri muri kiriya kigo. Akitwa uburyo bwo gukaraba kugira ngo abashe kwirinda inzoka zandura n'izindi zitandukanye. Ufite iki kintu cyo kwigishwa kugira ngo bahinde imyitwarire n'imyumvire, hazanajya hatangwa ibintu by'inzoka. Ibintu by'inzoka twabitangaga kabiri mu mwaka mu gihugu cyacu, cyane cyane twabitangaga ku bana hagati y'umwaka umwe n'imyaka 15. Ariko kuri ubu uturere turimo inzoka nyinshi, navuga ko twatumye dufite ingano y'ibura 50% by'abana bose barwaye muri ako karere. Izo ngo twapimye tukamenya ko barwaye inzoka. Dushaka kumenya ko uturere twose twadutanga ibintu bitatu mu mwaka, ari nako higishwa binyuriye ibyo navugaga mu bigo by'amashuri no mu midugudu.
Gatatu ku mwaka ku bana cyangwa ku bantu bose bo muri ako karere?
Ku bantu bose no ku bantu bakuru. Dushaka tubahe ibintu by'inzoka. Noneho ba bandi bakuru ibyo bintu bitangiye guhora mu mudugudu, ariko twari dusanzwe dukora ikintu cyo gucya kimwe cy'ubuzima. Ariko mu kigo cy'ubuzima rero yavuga ati kuki ibi bikorwa ibi binini bivura inzoka bitatari guhora mu mudugudu, kuko nka tike twatangiye gahe n'ibindi mu gihe cya MCHUC cyangwa kundi kimwe cyahariwe ubuzima, ugasanga ari nko muri site y'utugari dutatu cyangwa tubiri, ugasanga bose ntibabasha kugera kuri ya site wenda ku kintu gikwiriye. Nk'uko rero dushyize n'abantu bakuru abenshi bageragayo mu gihe kuko bari abana bakeya nko mu gihe cy'imyaka 15 kuri ya cyangwa tugera hafi ku bintu bimwe byo kubyara abana. Ariko nk'uko dushyize n'abantu bakuru dushaka kubitangira hano mu mudugudu kugira ngo umuturage wese yigishwe ati iki ni ngiye gufata ntabwo gihagije cyonyine, ahubwo ndigishwe no kugira ya site ikwiriye. Nyine bya bibazo by'imirire ntera izinzoka aho ngaho rero twumva n'ibyo bikaba bizwi ngamba bizabasha kugerwaho kandi bizashoboka, kuko hari ubushake bwa Leta y'u Rwanda, hari ubushake bw'umuturage kugira ngo akire inzoka, hari n'ubushake ku rwego rw'akarere kugira ngo bumanure imikorere bugere ku rwego rw'umudugudu. Rero twumva rero bizabasha kugira ingaruka nziza. Ikindi nko muri bya bishanga twavugaga, dushobora kuba n'inzego zo kwigirira byashyira ku miserani abantu babasha gukoresha, aho kugira ngo bajye kwiherera ahantu hatuma yanzoka ikomeza kwiyaca mu gishanga ntibashe kuvamo.
Ndumva ari ingamba zireba buri wese, yaba ari abashinzwe ubuzima, abayobozi n'umuturage ku giti cye. Reka twakire na Gode Nduwimana, uranyumva? Ongera ijwi tubashe kumvikana neza.
Yego, ndabumva cyane.
Ye, wiri urahagana hehe?
Ndi mu Kanyosha, Bujumbura.
Ye, ufite intererano cyangwa na kabazo ufitiye umutumirwa wacu?
Na kabazo ufite umutumirwa kugira ngo natwe twumve ko icyo twabyungukira ko. Yego, kuko boba bategekanya, Leta yo itegekanya kudora itanga amasabune yo kugira isuku ku baturage cyangwa ku banyagihugu, kuko rimwe na rimwe usanga uburyo butoroshye ku miryango imwe mu karere cyane, naho hoba hari urugamba rwo gukora urushansho rwo gukinga inzoka nka kurya, usanga bakoze urukingo rwa titanusi cyane urukingo rw'izindi ndwara. Hari ingamba zindi ziriho zirakorwa zigezwa no kuri Leta yacu, tukaraba yuko natwe tutogerwaho n'icyo kiza cy'inzoka tukakirangana n'imizi.
Sinzi ubwo uko bakwambuka umupaka bakazigeza kuri Leta yanyu izo ngamba urimo uvuga, ariko ikiza ni uko ibitekerezo bisangirwa. Ubwo icyaba gikora hakurya y'umupaka gishobora no gukora n'ahandi. Twizere ko nabo badukurikiye, ubwo mu butaha nabo tuzabatumira batubwire ingamba bafite mu byerekeranye n'isuku cyangwa se no mu bindi byerekeye kurwanya indwara. Ndagushimiye cyane. Jean Bosco Gode ati ko hari ingamba zo kwigisha gukora ubushakashatsi, gutanga ibinini, ese haba hari n'igitekerezo cyo kuba batanga amasabune ku bantu bafite batishoboye cyangwa se urukingo rw'inzoka?
Murakoze cyane Gode, Imana irakoze cyane ku kibazo kiza kajije. Nije koko izo ngamba twavuze zigamije kureba umuturage kugira ngo zimufashe kwitwa hamwe, dufatanyije hamwe kugomba zino nzoka. Cya kintu cyo kwigisha ni cyo gishobora no gutuma ahindura imyumvire akumva ko isa nk'ari ngombwa, ndetse akompanya yavuze ko kwitwa rete hariya mu misiyo cyangwa mudugudu hagomba kuba hari isabune n'amazi yo gukaraba tukayashyikiriza abantu, kandi birashoboka rwose. Aha ngaha rero ntabwo leta igiye guhita ivuga ngo igiye gutanga amasabune, oya, ariko mu kwigisha akamaro n'ingaruka yo kutakaraba umuntu uri ku mafaranga bizamutuma ubwe nishaka n'igisubizo ashake uburyo yanyuye yasabune. Gusa hari uburyo butangiye buriho bwo mu mudugudu bwo gufasha abatishoboye, birashoboka ko mu karere runaka bafite uko bashobora kunoza izo ngamba zo gufasha abo bantu, ariko hano ku rwego rw'igihugu ntabwo tuvuze ngo tugiye gutanga amasabune ku bantu badafite ubushobozi. Ariko twizera ko mu kwigisha umuturage akamaro n'ibyago bituruka kudakaraba intoki cyangwa se ku mwanda, twizeye ko hari ahazaza akagera, kuko ibyo biganiro ariko bigera mu mudugudu ubuyobozi mudugudu ari bujyanye n'abaturage be cyangwa umuyobozi w'isi wari ujyanye n'abaturage be ingo nkeya ziza ku icumi, uku kuganira no gukira hamwe bizatuma imyumvire ihinduka ku kigero gikwiriye, ku buryo bamwe kugira ngo nta bushobozi bafite bashobora kubona ubushobozi bwo kugira isabune igiciro cy'ijana akaba yanyibasha kukibona. Twize ko bizakunda kandi kukingo kugeza ubu nta rukingo ruhari rw'inzoka, usibye ibinini bivura izi nzoka, ariko yakomeza kureba niba hari amakuru yandi yazajya ajya hanze akazayacangiza abantu mu gihe yarabonetse. Murakoze.
Murakoze namwe. Nibakomeze bikingire hagati aho bakora ibyo byerekeranye n'isuku. Reka twakire Louis Itahe wacu, uranyumva? Louis uratwumva? Louis yaramaze akanya ategereje, sinzi niba arimo kutwumva. Niba Louis, sinzi ibyo ahugiye, mashobora kuba arimo yiyumvira imiziki. Reka twakire twakiriye Daniel uranyumva wowe? Ye, urahagana he? Yego. Uri he?
Ndi Nyamasheke, baravuga mu mudugudu wa Nkomero, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nyamasheke, mukunze kugira ikibazo cy'amazi?
Amazi igihe kare ko ibyo leta yacu yaragakemuye, kera ubu tuvugana ubu ngwamati iwacu ku mbuga bahari.
Nuko.
Twebwe nta bibazo bihari, ni ukuri leta yaduhaye amazi meza y'ubugubugu tumeze neza, nta kurwara inzoka. Ibintu byose ubu byagiye ku murongo, badutoza kugira isuku, gukaraba amazi meza n'isabune. Yewe ubungubu ikibazo cy'inzoka hano iwacu cyabaye nk'amahembe y'imbwa, niko navuga, cyacitse burundu.
nuko ni byiza. Hanyuma hari akabazo wifuzaga kubaza cyangwa igitekerezo wifuzaga gutanga?
Yego, mfite ikibazo mu mbarizo umutumirwa.
Barakumva
ko tubona amazi ubundi bwoko bw'inzoka cyaje zidaturuka ku mwanda, urugero nka mibe n'izitwa za teniya zirimo zizi, hari abantu usanga bazirwa ugasanga ni ibibazo mu by'ukuri. Ese haba umuti wazo? Hari urukingo batanga? Murakoze, n'icyo kibazo najya mu mbarizo.
Icyo cyanyuma usorejeho nicyo yaramaze kuvuga ko nta rukingo ruhari, ariko reka muhe umwanya kwisubiriza. Bosco. Daniel uracyahari?
Yego ndahari.
Yego, mahafi rero ubwo akubaze akabazo.
Yego.
Urakoze cyane kuduha ubuhamya bw'Inyamasheke muri Nkomero, uburyo mufite amazi kandi mukaba mushishikariza isuku kuyigira mu ngo. Ese ubwo buryo mukoramo kugira mushishikarizwe isuku, ibyo mubishishikarizwa mu rwego rw'umudugudu, mu rwego rw'isibo, mu rwego rw'umurenge, ni mu rwego cyangwa n'abajyanama bakuru bakababwira?
twebwe iwacu rero imico yacu twebwe kuva ku rwego rw'umudugudu ugera hejuru badushishikariza kugira isuku mu by'ukuri yewe buri wese isukira mureba ku rwego ruhande
icyo ni kiza cyane none iki kintu cyo gukaraba intoki abantu bavuye ku musarane ubona ingo nyinshi ziba zifite isabune ubona kugira isabune ku musarane ingo nyinshi hari ikibazo cyaba kirimo ubona byaba bibagoye uwuze mfite nta iwanyu kuko atubwiye ko bashikiriza kugira isuku
yego murakoze cyane mu by'ukuri nta rugo mu by'ukuri rwa buri note y'ijana yo kugura isabune mu by'ukuri leta yacu yagiye ibyoroshya ubungubu abatabona ubwo bushobozi mu byiciro cya mbere cya VUP barakora bakabona amafaranga bakabigisha kugura agasabune bagafura utwenda ugasanga abantu barakeye ku mutima no ku mubiri ibintu bimeze neza mu by'ukuri nta ndwara z'imyanda zirwaza ina
murakoze cyane Daniel icyo ni cyo nange navuga hejuru mvuga nti hari icyizere cy'uko rwose tuzaziranza mu Rwanda kubera ko hari imbaraga zitandukanye zigenda zishyirwamo ndetse n'ubushake burahari mu rwego rw'umuturanyi ndetse no ku rwego rw'ubuyobozi n'izi nzoka zigomba kuzirandura mu Rwanda
ni byiza cyane
murakoze
reka twakire na Kwizera
Jo sinzi niba mwanyemerera nkajya kugeza yabajije ikibazo cya Tenia hari ahantu muri Nyamasheke mu gihe hari Tenia kuko byagaragaye ko hari ahantu bakunze kota akabenshi cyangwa se inyama z'ingurube ariko ntibashe kuba neza ibyo rero bigatuma abantu bashobora kuba barwara iyi ndwara ya Tenia niyo mpamvu dushishikariza abantu batuye aho hafi cyangwa se bafite ubutunzi cyangwa ubworozi bw'ingurube kugira isuku ihagije kugira ngo batange zino indwara ya Tenia kuko Tenia ishobora gufata mu bwonko ishobora no kujya mu nda iyo iriya mu nda yo niva kuri za nyama zidatetse neza tukashobora guteka neza inyama gukora gutunga neza inyama zo kurya ikindi na ya ngurube iri hariya mu rugo bakabasha kuyigira isuku ndetse no kuyivura kugira ngo itabatera Tenia yandi ijya mu bwonko ariko dushobora kuzakorana n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo hajyeho ingamba zihamye nk'uko barimo babikora kugira ngo twakwenda ikibazo cya Tenia hari amikarakaro y'Inyamasheke
ubwo si iyo Tenia ijya mu bwonko iba bivuye mu nda igera yigeze mu bwonko ishobora kuvurwa igakira cyangwa biragorana
murakoze cyane ku kibazo cyiza iyi rero irakira mbere na mbere ahantu ituruka ni uko urugero nk'umwanda w'ingurube cyangwa umuntu urwaye Tenia yihariye iyo abashe umuntu ari kurya nk'ibintu wenda akagenda akarabye ya magi yavuye ko yanzoka inzoka ishobora kuba yavuye mu ngurube cyangwa yavuye mu muntu ayo magi niyo agenda akajya mu nda agahita ajya mu muntu agakomeza akagera mu bwonko ku buryo ibyo byose biterwa n'umwanda kudakaraba intoki kurya ibintu bidatetse neza tuvuge niba hari ingurube yagiye mu karima k'igikoni ikahanduza cyangwa umuntu akayisarura agahita abikuramo salade yasariye adakoze neza ya magi agenda akaba yamwitije Tenia mu bwonko ikeneye iravurwa kandi yakira rwose
yereka
kuko ishobora gutera n'igicuri hari n'abantu baterwa bagira igicuri bitewe n'iyi ndwara ya Tenia yo mu bwonko
reka biba bikomeye icyo kintu kiba cyageze mu bwonko se
yemereka kirakira nicyo kiza cy'ubuvuzi kirakira kandi rwose kirakira neza iyo umuntu yivuje ku gihe
nuko ni byiza reka twakire Kwizera uranyumva Kwizera
alo ndabumva
ngwiriwe uri he
ngwiriwe nitwa John Bisera ndi Kigali mu Rwanda ku Kacyiru
yego Kigali se naho haba inzoka Kigali naho haba inzoka zo mu nda
ngenda zibigaragara cyane ari ku ahantu mu cyaro ahantu mu cyaro batabagaragara isuku ihagije
nuko akabazo kawe cyangwa igitekerezo
nangize ngo mbaze uwo mutumirwa haba hari abantu bagira umubiri cyangwa bafite umubiri ufite ubwirinzi ku buryo udakunda gufatwa cyane n'indwara y'inzoka ubwirinzi bw'umubiri bushobora gufasha mu kutandura inzoka zihuse ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo niba ari gahunda bazanye niba numvise neza wenda mu bushakashatsi bagiye bakora bugaragaza ikihe cyiciro cy'abantu gikunze kwibasirwa n'indwara y'inzoka zo mu nda wenda n'abana bakiri bato cyangwa se n'abantu bakuze
okay
nije ibaso nafite murakoze
urakoze cyane kwizera Bosco ati ubwirinzi bwo mubiri Hello
cyane ku ndwara zose
ni musubiremo ntago hari
ubwirinzi bw'umubiri
yego
pardon nabwira ubwirinzi bw'umubiri bw'ingenzi kandi bufasha ku kumubara nyinshi kandi hafi ya zose nyine kuko ngo ikinjirize mu mubiri mu buzima kwitegana ubwirinzi rero buratwara rwose ku ndwara zose ariko ntabwo twavuga ngo wenda ngo ibyo tuzagira mu muntu hanyuma ibitipa ako kandi nishobora kumva kuvuga neza nyine ariko byanga bikunda ntabwo inzoka itiva mu burundu ngo igende kubera kandi bageze mu mubiri ahubwo habisaba kwivuza no gufata imiti cyangwa se umuntu agafata umuti mu gihe runaka akabasha kuba yakira ariko uko utawuhadahangaza ufite imbaraga niko ataganzwa vuba na ya nzoka ku iyo ushobora kumara igihe kirekire ndetse yumva ari muzima bikazagira ubwo yumva wenda yarwaye nyuma y'igihe kirekire amaze ayifite ikindi yarabije ni kujyanye n'icyiciro cyibasirwa cyane n'izindi ndwara z'inzoka nibyo nk'uko abivuze abana hagati cyane cyane abana bari mu kigero cy'amashuri guhera muri pirimeri kugera muri nayiniyari wenda ndavuga kuva ku myaka itanu kugera kuri cumi n'itanu kuko no mu Rwanda abo bana turaha imiti y'inzoka kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko bibasirwa cyane ndetse n'icyo bidakoze mu Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kane bagaragaje ko abo bana rwose bari bafite inzoka nyinshi aho nibura mu bana ijana twasanze mirongo ine na batanu bari barwaye inzoka muri uwo mwaka ariko nyuma y'ingamba zafashwe kuva icyo gihe niyo mazi tunagiye agenda agera ahantu hatandukanye muri uyu mwaka utatu kuri ubu ubushakashatsi rero aho twasanze n'abantu bakuru n'abana bari munsi y'imyaka itanu turebe ese zagarukira ikigero kingana iki ni bande bakigaragaza inzoka nyinshi kurusha abandi cyangwa nk'ikibazo za ngamba zihamye koko tureba abantu tuvura ngo ni bande kandi kubera ko tubavura kugira ngo tubashe kuzirangira mu by'ukuri kuko tuburiye abana dutinya ko ntabwo bakaba babasha kuba bafite inzoka bakaba bakanduza abana niyo mpamvu dushaka tubavura kuko hamwe nabo aba bazifite
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima aho tuvuga ku byerekeranye n'indwara zituruka ku isuku nkeya harimo inzoka umutumirwa wacu ni Jean Bosco Mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi nagira ngo dukomeze ku murongo wa telefone twakira Samuel uranyumva Samuel
yego ndabumva cyane
yego urahagana hehe
ndi mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ikibazo mfite ni ukuvuga turiko turi turavuga ibijyanye n'indwara zituruka ku isuku rike nka twebwe abanyagihugu baba mu cyaro kure biratugora kuko amategeko n'uyo aserukira ibijyanye niyo naho gashami hari ibyo kurwanya ibyo biza baravuga mugabo ntibishyika ku ndunduro kubera ko hari ibindi bategereza gukora kugira ngo tumererwe neza no kubwira nkabyo nk'akarere mperereyemo tunywa amazi atemba mu myonga aho bita marivere niyo dutunze kandi dushobora kuronka uburyo bwo kuyahingura agaca aba n'imigani y'ikirundi ivuga yuko umwonga udahumanya none mbega bafise umugambi wo gukwiragiza ibijyanye n'amazi meza mu banyagihugu bateye gushika mu cyaro kugira ngo bikunde bagwanye izo ndwara cyangwa babivugira ku maradiyo no mu biro gusa mbega ntibashike ku matere niyo hatuje aho turi izatangiye uko tukibivuga
urakoze Samuel bugumye hafi niba sinzi niba dukurikira kuri radio cyangwa niba tukugumane kugira ngo wumve igisubizo
ebe nimo ngumane twe kuri radio muravi uko tutakibumva
yego bugumye hafi uretse ko ikibazo cyawe kirareba icyaro cyangwa se amazi y'imigezi mukoresha aho ngaho iwanyu kandi mutumirwa wacu ari mu Rwanda ariko jya kongera yenda akakubwira uburyo mushobora gutunganya ayo mazi kugira ngo mubashe kuyanywa mu gihe mutegereje igisubizo cya leta ko ibabonera amazi meza Bosco
murakoze cyane. Kamwe ndaje kumushimira kuba afashe igihe cyo kugira ngo agire ikibazo cye ku zi bya Amerika bituma nawe bose bakunze ibirira byinshi bya Amerika bumva igitekerezo cye, cyane cyane ahandagaruka ko kamwe hari amazi tutazayabona ijana kuza nk'uko tubishaka, ndetse hari n'aho ushobora gusanga hageze amatiyo y'amazi meza ariko amazi ataragera nko cyangwa se akabura. Niyo mpamvu tureba y'amazi dufite ni gute twabasha kuyavura cyangwa kuyateta cyangwa se kuyateka mu buryo bukwiriye kugira ngo atere indwara. Kandi ndakwinginze ngo amazi niba uyafite aho hafi y'imigezi nibye kuko umwanda utera uburwayi. Mu by'ukuri umugani wenda ushatse kuyinyurizaho ugaragaza ko nta kibazo watera, umwanda ujya utera uburwayi ndetse ushobora no kwica abantu, kuko ngo za Ebola bitemewe kudaterwa n'umwanda, izi ndwara zindi z'impiswi, izi ndwara zindi zakoreterwa n'umwanda. Icyo nashishikariza rero Samuel n'abaturanyi, fasha abaturanyi kubumvisha ko bakwiye gufata ya mazi mabi kuko niyo aboneka, niyo bagomba gukoresha, niyo aboneka nta yandi. Bayateke mbere y'uko bayakoresha, haba kuyoga, haba kuyakoresha mu bigo guteka ibyo kurya cyangwa kuyogesha amasahane cyangwa se kuyanywa. Ibyo ni byo bintu bishobora kubarinda. Kandi inkwi kuboneka birashoboka, iyo bidashobotse wenda hakaboneka uburyo bw'amakara, byose byaba ari ibintu byiza kugira ngo ya mazi abanze atekwe. Kuko ikibazo gihari gukoresha amazi mabi ni ukwiyangiriza ejo hacu hazaza, kuko usanga nitubirwara kugira ubuzima twaramiraga tubikoresha amazi, twakoresha amazi mabi bahita bwangirika iminsi yacu imbere ntibikitemye. Turware, tugaragurike, twikorere, duteze imbere ingo zacu n'umuryango wacu. Urumva ko dukwiye gufata ya amazi mabi tukayakoramo amazi meza ku bwacu, mu gihe Leta yaduha amazi meza akwiriye wenda ahantu hose nk'uko tubishaka.
Ye twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Turimo kugenda tugana ku musozo, ariko reka twakire na Kimana. Uranyumva Kimana? Alo, ndakumva kuri ku murongo ariko nta jwi twumva. Kimana, ntabwo nzi uko bigenze. Ni radio uratwumva neza sobo?
Yego ndabumva.
Ye urahagana hehe?
I Bujumbura.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo.
Yego nyarutse.
Ana ku isuku, isuku niryo rikenewe cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi nk'aha mu gisagara nk'ukundi kundi. Ana ko ahantu hakunda gutera zakorera n'izindi kubera usanga amazi agoye. N'ahantu usanga hahurira abantu benshi cyane nk'abatagisi rero, icyantu hari amasoko, ahantu hari ububari, washoboye gusanga hari isuku kuri Kenya. Rero sinzi, hariho n'amakuru yarenganye ku iradiyo Isanganiro numvise n'abashinga amateka nka Gato Rwasa n'umukuru w'inama nshinga amateka numvise na bose bagize icyo bakivuga, ko bavuze ko ari ukugihagurukira. Mugabo sinzi uko babivuga ko ariko babishyira mu ngiro, ariko babishyira mu ngiro bakadufasha purema baba batugiriye neza.
Reka tubyizere
kuko nk'ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo barihagarika mu nzira ni ukubera atabuze bwa sugumwe buhari bwateguwe. Kuko umuntu ashobora kuba ari ku rugendo akubura n'ahari hano ayo mafaranga ijana kugira ngo nk'ahantu yihagarika. Urumve singorane y'umuntu iyo umuntu yateje umwanda muke kubera yagize yabuze aha abigize n'ibigira nkana, nuko aba yabuze ahantu yihagarika.
Kimana rero urakoze cyane. Reka twizere ko ibyo abo bayobozi bizeza bizajya mu bikorwa. Bosco rero amasogonda asigaye rwose ni nk'icumi mu gato cyane mu gusoza inama mutanga.
Inama ya nyuma nuko twese twakwiye kugira ikibazo cy'inzoka icyacu, umuryango tukamenya kugira ubuzima bwiza, twirinda inzoka, tukawurinda, tukazinda n'abacu b'imirimo isuku ikwiriye, niyo twese amazi twabanje gusukura adakwirakwiza uburwayi. Abanyarwanda twese dufatanyije hamwe n'abayobozi bacu tuzabigeraho.
Ndakoze, gushimiye cyane Jean Bosco Mbonigaba kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira na Dan Crawford ku buhanga bw'ibyuma, arafatanije na Fatuma Karara Animas wakiriye telefone. Hanyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.